JD, Jesus is the key. Bila yeye, like me riske.
Be back.
Life bila Christ ni riske. Ka uko mati uko di si na usharati na mawiski. Jona sema ni riske. Life bila Christ ni riske. Ni risky, tunaishi hivi, maisha masikini, sikiza kwa makini, wana muamini, braza duniani, zifike ukingoni, braza duniani, zifike ukingoni, life bila Christ ni risky, nika uko mati uko di, sina usherati na mawiski, jona sema ni risky, life bila Christ ni risky, nika uko mati uko di, sina usherati. Siku ya kuplay, imekuwa ya kuplay. Things are not okay, these are the last days. We have to repent, we have to change our ways. As the scripture says, we have to repent, we have to change our ways. As the scripture says. Life bila Christ ni risky. Nika uko mati uko di. Sina usherati na mawiski. Jona sema ni risky. Life bila Christ ni risky. Nika uko mati uko di. Sina usherati na mawiski.
Life bila Christ ni risky. Nika uko mati uko di.